my
shemeji wejizime data, lisha mdai baba mkwe, nikajizima data. Wanaokwenda kwa mparange, wanajizima data. Mwisilamu kula, nikujizima data.
Wasn't miss Kielewi, ish, majizima tu data.